da iyo ta Soomaalida ah ee ku dhashay dalkan Mareykanka ama ku barbaaray waxay taariikho waaweyn ka soo hooyeen dhinaca siyaasadda Mareykanka waxay fadhiisteen kuraas badan oo laga go'aaminayay siyaasado taabanaya noloshooda iyo tan bulshada muslimka ah ee ay wada nool yihiin ha ahaato golayaasha xaafadaha deegaanka gobolka ama xataa heer federaal haddaba jidka ayay dhalinyarada Soomaalidu u maraan in ay ku biiraan nidaamka siyaasiga ah ee Mareykanka sideese ayuu u shaqeeyaa nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanka waxaa sheekooyin iyo khibradooda inala wadaagi doonaa Jamaal Cismaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis iyo Ayaan Cali Warsame oo ah khabiir dhinaca arrimaha ololaha doorashooyinka Mareykanka waana xubinta uu ku saabsan yahay barnaamijkeena bandhiga V O A ee todobaadkan Mareykanka ayaa sanadkan dabayaaqadiisa waxaa la filayaa in ay ka dhacdo doorasho xasaasi ah oo heerar kala duwan leh taqaaluhuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha jaangooya guusha musharaxiinta ka qaybgalaya doorashooyinka kala duwan sida lagu daabacay bogga guddida doorashada heer federaal ee Mareykanka waxaa muddo 2-12 bilood gudahood ah arrimaha doorashooyinka Mareykanka loo ururiyey lacago balaayiin dollar ah tusaale ahaan musharaxiinta madaxweynaha ee Mareykanka ayaa ururiyey qaadaan lacageed oo gaaraya ilaa 357 milyan oo dollar waxayna muddadaas 12 bilood ahayd oo ka bilaabmaysay bishii January ee 2023 ilaa bishii December ee 2023 ay isticmaaleen 217 milyan oo dollar oo ay ku bixiyeen howlaha doorashooyinka musharaxiinta u ordaya golaha Kongareeska ayaa helay qaadaan lacageed oo gaaraya ilaa 1.3 bilyan oo dollar xisbiyada Mareykanka ayaa iyaguna helay ilaa 684 milyan oo dollar haddaba intaas hore oo dhan waxa ka lacag badan waa guddida siyaasiga ah ee abaabulan ee taageerada u fidiya siyaasiyiinta tartamaya waxaana guddidaas loo yaqaanaa Political Action Committees guddiyadaas ayaa ururiyey lacag gaaraysa 3.7 bilyan oo dollar oo ay ugu tala galeen in ay ku soo saaraan musharaxiinta ay wataan guddidaas ayaa howlaha doorashooyinka u isticmaalay sanadkii 2023 ilaa 3.1 bilyan oo dollar sanadkan 2024kana waxaa la filayaa in la ururiyo qaadaan lacageed oo aad u badan oo loo isticmaalo howlaha doorashooyinka arrintaasi waxay sawir ka bixinaysaa sida uu qaaliga u yahay nidaamka doorashada ee Mareykanku waxaana haweysan karaa qof jeebkiisu uu ladan yahay ama qof meel ku tiirsan oo iska bixin kara dhaqaalaha ku baxaya ololaha doorashada haddaba sidee u shaqeeya nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku
tusaale ahaan waxaa la soo shaqeeyay city councilors Jamaal Cismaan waxaa la soo shaqeeyay former governor former and mayor of Seattle Alam Shein. I've also worked with the governor to Inslee, but mostly had the student siyaasad the ugalay aad waxaan ugu ballaartay San Minneapolis u soo tagay.
Ayaan Cali Warsame waa mid ka mid ah hablaha Soomaaliyeed ee aqoonta u leh kana shaqeeya ololayaasha lagu soo saaro siyaasiyiinta u ordaya kuraasta siyaasiga ah. Ayaan Cali Warsame ayaan hor dhigay in ay sharaxaad ka bixiso sida uu shaqeeyo nidaamka ololaha doorashada ee Mareykanku.
Hanaankaas waa hanaanka ka culus qofka la doorto because qof walbaad aragtid oo doorasho usoo horistaaga team dhan baa ka dambeeya mostly waxaa ka dambeeya campaign managers campaign strategists policy and communication directors bunch of volunteers staff and mostly qofka sharaxaad waa the face of campaignka laakiin dadka sharaxaada iyo electionka iyo doorashada qofkaas teamkiisa ayaa ka shaqeeya suu kusoo bixi lahaa maadaama for example campaign strategy campaign manager ka waxay sameeyaan waxay soo dhigaan ololaha qofkan uu ku ordayo wuxuu u ordayo sababta uu ordayo alamsteen agendihiisa maxaa loo dooranayaa waxaas dhan aad arkaysid uu represent gareeyo candidate ka dadka gadaashiisa jooga staffkiisa ayaa ka dambeeya
marka fariimaha ay dadkaasi qorsheynayaan ama siyaasadaha ay dejinayaan intee in le'eg bay caawisaa qofka ee ma bedeli kartaa salaan codbixiyaasho kale iyagoo laga yaabo qofka inaanay jeclayn in haddii ay helaan xirfadlayaal si wanaagsan u qaabeeya ololihiisu inay dadku usoo jeesan karaan
absolutely the whole idea waxa weeyaan qofkan inaad iibin karno anigoo kale for example I'm a campaign strategist slash campaign manager candidate-kaygu waa inaan qofka aan maanta albaabka ku garaaco xaafadiisa ama gurigiisa ama shaqadiisa aan ka gadi karo si kasta uu qof alaal qofku doonayo maadaama uu codayn karo laakiin why aniga qofka aan wata adigu codaynaysa marka waa inaad eegta a common ground one of the biggest issues right now America had the tag and waa housing crisis waxaa kaloo taagan opioid waa addiction-ka daroogada dadka guryo la-aanta crime-ka marka qof walba aad aragtid ama lahasa ama albaab ku garaacdid way ka daaleen marka candidate-kaaga muxuu samayn karaa muxuu ku bedelayaa hadda aniga I'm very lucky qofka ugu dambeeya aan la shaqeeyay city councilor-ka yacni entire agendadiisa dhan waa housing iyo opioid crisis wayna ka muuqataa because committee head-kii buu noqday for housing in the city of Minneapolis
waan gartay marka
hadda next year markuu ordo waa agendihiisan buu kusii soconayaa
jamaal cismaan waa xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis waa wiil dhalinyaro ah oo aad u firfircoon wuxuu inala wadaagayaa jidkii uu soo maray in uu siyaasadda ku biiro
walaal aad baa umahadsan tahay marka horeeto siyaasadda iyo waxay igu riixay awalba shaqadaydu waxay ahayd dadka advocacy-ga mar walba community ku suubiyaan ahaa ama dadka immigration-ka ama housing-ka ku saabsan ayaa active-ka ahaa marka dadkeena oo Minneapolis degan ayaa mar walba advocacy-gooda u dadaali jiray say xuquuqdooda ku heli lahaayeen say gurya raqiisa ku heli lahaayeen say dhalinyarada maaragtay iskuulaadka u wadi lahaayeen iyo immigration-ka bal afarkiisa
marka bal dadka aynu sawir ka siino qof marku doonayo in la doorto dadka ololaha ama kooxaha ololaha ka shaqeeya door noocaa bay ka qaataan qofka in la iibgeeyo oo uu kursiga aado
wallaahi wax weyn dani markaa ku dhex jirtid meeshii oo aad ishugii taagnaa markaa mar walbaa ka doodaysid oo aad community hordhac u tahay mar walba siyaasaddu hadda waxaa ku qabanaysaa war dadka aad la doodaysid waa jeceshahay xaqaaga haddana kasoo qabsatid maaba kursigoodii baa la fariisatidba oo adigii iyo maatabiyii noqotid marka waxaasaa dadka ku dhaliya baahida ayaa ku dhalisa siyaasadda gelitaankeeda sasanaamisana
waxaa jira dad badan oo ololayaasha xirfad u leh oo ka qayb qaata oo caawiya dadka ma jiraan hablo abu wilal soomaali ah oo iyagu qaybaha aqoon u leh oo ka shaqeeyo kale
way jiraan haddaan ku yihahdo qof walbo siyaasi ah dhalinyaranadaas kusoo bilaabay hadda gabadheena ilhaan cumar oo congress fadhida waxay kasoo bilowday arrimahaas hoose oo city hallkii ay kasoo shaqeysay campaignyada ay ka qayb gashay sidaa daraaddeed ayadiyo ordaysa oo mar walba communitygu dadaalaysa ayaaba la yiri adigu jagada maa qabatid dacdayadii baad isku taxawisay isagaad inay qabato marka way jiraan dhalinyaro badan brogramya ayaa jira district Minneapolis ay leedahay oo urban scholars ay dhahaan especially dhalinyarada ku jirta jaamacadaha say u yimaadaan oo internship ka suubiyaan oo siyaasiyiintii iyo dadkii sharciyada dejinaya legislatifka ay la fadhiistaan ayna saddexda bilood oo iskuulka ay ka maqan yihiin ay internship ka suubiyaan oo ay ka bartaan oo sida mataqaana sharciyada loo dejiyay arrimahaada marka way jiraan dad badan
arrimaha jango iyo doorashooyinka maraykanka waxaa ka mid ah dhaqaalaha uu musharaxu ka helo taageerayaashiisa hase ahaatee waxaa sidoo kale door aada u weyn ka ciyaara in la doorto musharaxa mowduuca uu ku ololeynayo iyo sida loo iibgeeyo musharaxa laftiisa taasoo u baahan khubarad dejisa istaraatiijiyadda uu ku gelayo ololihiisa doorashada waana mid ka mid a shaqooyinka ay qabato ayaan cali warsame
xaafad wadba nambaray leedahay registered voters-ka ah nambaradaas iyo adresyadooda waxaad ka helaysaa democrat-ka baadhigada DSL-ka uu kuu sheegaya inta qof oo democrat ama baadhiga aad u ordaysa u codaysa iyo intii kale aan registerka ahayn oo albaabka ku garaacaysid every area team baad u samaynaysaa there's a b c and d qof walba teamba xaafad buu garaacayaa xaafadan maxaa u muhiimsan xaafadan oo kale crime rate-ka haya they need station bay u baahan yihiin askar bay u baahan yihiin xaafadan oo kale crisis waxaa ku ah dadka tendooyinka homeless-ka guryaha jooga cleanup bay u baahan yihiin taasoo kale waa mid siriga ay ka mas-uul tahay so isagii waa inuu sirigii dadkii u yaraa make sure xaafada in always isha lagu hayo waxaa ku soo hartay xaafada qaarkood opioid crisis baa jira waa ina rehab centers loo furaa they have to have access to medical dhakhaatiir caruurtooda addictionka ka caawinaysa marka you have to xaafad walba waxay concern kooda tahay ee candidate kaaga waa inay isku iman karaan candidate kana ma aha maanta waxaan sameynayaa hal la doorto qofka markii la doorto waa inuu oo soo shaqadiisa ka soo baxaa
Jamal Ismaan ayaa ii sheegay in musharax kasta oo guuleysta in ay ka dambeeyaan koox dhamaystiran oo qaabaysa ololihiisa doorashada iyo taageerayaashiisa oo iskaashaday taasina ay u baahan tahay xirfad iyo shaqo badan oo ay tahay in la qabto
marka hore qofna meel isma geeyo community-ga geysa ama dad backbone u ah ayaa geeya anigu siyaasadeyda markaan shaqadan qaban jiray ay keentay oo advocacy-ga ahaan jiray markii dambeysa dadka oo expert-iga oo kasoo shaqeeyay ayaan xiriir la yeeshay ayaan la shaqeeyay una sheegay vision-kayga iyo meeshaan u socdo sidaa daraaddeed ayaa garab sii qabtay haddii yar hadaan ku taabto soomaalidu jagadii u horreysay ama council member-kii ugu horreeyay oo cabdiga samee city council-ka la dooranayay 2012 meelahaas xilligaas waxay ka bilaabatayba redistricting-ka ama sida lasugu aadi lahaa meelaha dadku ay degaan special dadka soomaalida ah meelaha ay degaan si ay codkooda u bataan marka halka redistricting-kii iyo process-kii ayay kasoo bilaabatay sidii maadka loo deji lahaa dad baan kasoo shaqeeyay kabacdina marka hadda waxay dhaheen waryaa meeshii geynaa oo shaqadii kasoo bixi kara saasay marka cabdina ku heleen dadkaas oo kaleeto ayaana iila shaqeeyay
ayaan cali warsame ayaa iyadu qabtaa in soomaalida doonaysa in ay saameyn ku yeeshaan siyaasiyiinta maamula xaafadaha ay ku nool yihiin in ay u baahan yihiin in ay la gorgortamaan musharaxiintu xilliga ay ordayaan islamarkaana ay dhaqaale cod iyo shaqaba ku darsadaan xilliga uu baahan yahay taageerada si marka uu guuleysto uu ugu dhega nuglaado arrimaha ay uga baahan yihiin xafiiskiisa
si kastoo la yidhaahdo musharaxu dadkiisa dhan wuu u siman yahay haddana dad baad moodaa inay kaga yara dhow yihiin money wins campaigns that's a fact campaign lacag unbaa saarta waa waxyaalaha hadda communitygeeno kale kala hadlo oo ah wax yar ka yaro wareega tane maanta qof baa ordaya xaafadaada qofkii haddaad u tagtay atraadid warniyaho dhibaatooyinkaana ay haysta communitygeedii anigu lacag baan kuusoo aroorinaya intanan ku keenaynaa volunteer baan ku siinaynaa waan ku garab istaaginaa inaad soo baxdid maxaad noo qaban karaysaa waa negotiation that's a power aad haysatid oo qofka voorarka u haysto ma garatay so any candidate hadda qofkan Minneapolis state kale ka ordaya haddaad lacag badan gelisid waqti gelisid volunteer gelisid waa qofaad britol intaad hor fariisatid allexisaaad sami kartaa dhigi tooniyo waxaan iyo waxaanaad ballan qaaday inaad communitygu samaynaysa aniguna iyo waxaan iyo waxaan baan ku weydiistay intaasoo lacagna waa ku donate gareeyay intaasoo volunteer hoursna waan ku bigiyay maxaad noo qabanaysaa maanta
jamaal ayaan weydiiyey in uu aragtidaas la qabo ayaan cali warsame
si fiican baan ula qabaa marka umadeenna halkaan degan hadday rabaan inay ishormariyaan oo mataqaanaan nabadgelyadoodii dhaleeradooda tabaadiyaan wixii baahaya oo society-ga ama community-ga haysta ay soo afsharaan mar walbeeto way fiican tahay waana xuquuq in ay ka qayb galaan qofkii say horumarin lahaayeen qofkii afkooda ku hadli lahaa qofkii geeska u fariisa lahaa inay dhaqaalihii ku bixiyaan inay albaabadii la garaaca inay valantiir suubiyaan inay garaaca xoog suubiyaan aad bay muhiim u tahay lagamana maarmo haddii communitygu aamusto ayagaa isqadiyay laakiin hadday communitygu ay dadaasho ay daado war maanta xafiis maku leenahay city council-ka magaalada Minneapolis midwestiga magaalada ugu weyn waa Minneapolis hal kursi baan ku leenaa hadaan soomaali nahay halkaa kursi baahi badan ayuu mataqaanaa naga awoodayaa oo ku saabsan maqaayadaheenii xilliga la furi lahaa xilliga ramadaankii maanta shaaki kartaa in laga adigo kartideenna iyo mataqaanaa waxaana geysay mataqaanaa odenkeena iyo adaadulkeena marka aad bay u miyisan tahay qof waldeeto oo jecel baahida society-ga ama inuu ka qayb galo waqtina geliyo afkuurad kharashna ku bixiyo
haddaba Jamal Ismaan muxuu ka qabtay waxyaabihii uu ololaha ku galay maxaase faa'iido kasoo galay bulshada soomaalida in uu kursigaas ku fadhiisto Jamal ayaa inoo sharaxay arrintaasi
sidaad ogtahay marka hore waxaan bilaabay dadka guryaha degan ama guryaha kiraysta degmada hadda xukumo 94% dadka guryaha way kiraystaan guryaha ma lahan marka bal dadkii guryaha deganaa seebay guryihii u joogi karaan oo aan mataqaana rightskoodii ama aan xaquuqdoodii lagu tuma karin oo gurigii dambeen looga saari karin inaan markaas sharciyadii adkeyno oo landlordkii guriga ka kiraynaya manajerku ka kiraynayay inuu xuquuqdoodii dadka furo oo process u fuubiyo xataa guryihiina dadkii loo dibaadiyo taas waa mid dadku leeyahay lagu hayo mid labaad guriyaha la qaliyo oo investment siga iyo guriyaha badan baahida xaafadeena ka jirta Soomaaliyeena arro badan baa leenahay hal qol iyo laba qol uma filna marka waxyaalaha xubda saaray waxay ahayd inaan 3.4 qol xukumo ninkii developer-ki ii yimaada oo dhahay guriga meeshaan ka dhisayaa inaan ku xukuno aan dhahno guriga ma bilaabaysay inaan 3.4 qol noo dhistid mooyaane marka wallaahi waxyaalaha ii hagaagay waxaa ka mid ah marka hore tenancy-gii aan dadku leeyahay si xuquuqdoodii aan sugnay oo dambeen loo saari karin iyo xaafadii inaan kusoo kordhinay guryo badan oo 3.4 qol si ay uga faa'iideystaan faamilada meesha degan oo meesha horeyga degan si ay u helaan guryo ku filan ayagii ay sujul saartay.
Dhegeystayaal, guud ahaan ba intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhiga v o a toddobada askan. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la mid a ku kulmayno, waxaan isla tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.